the street.
A price music, baby.
Hata unipende sana bila ya pesa kweli inawezekana. Unipige kulia nigeuke kushoto eti inawezekana. Mapenzi bila kusalitiwa. Kuwa bila kumegeo. Kuzawa bila kuolewa. Gemu bila likasusu.
You feel like getting a man to keep out. Some salem when the you feel like getting a man to keep out. Some salem when the you feel like getting a man to keep out. Some salem when the you feel like getting a man to keep out.
Eti una pesa nyingi, una sula mbaya, una sana takuacha. Ukimuita baba, nina muita baby, sisa nita ajana. Nyimbo bila ya matusi. Kutoa bila ya shuruti. Ule bere bila nyuma.
You feel like getting a man to keep out. Some salem when that you feel like getting a man to keep out.
Ukimbia uwezavyo kumzidi simba kweli inawezekana. Ukubaila kiba